Jump a record.
Padesi mnapiga pokei wala. Na kwenu sikuoni lichokuta hola. Ni machozi tu ati ulichoka kusema. Eti nagubu wanilipa lawama. Iweje tabu, tabu kukwazana. Isiwe tabu. Nasikia umehamia mtawa saba. Kutoka pale tulipo kuwa tukikaa zamani. Wae wae mami. Vuta kiti tunge, kuna kipi baby. Na kushaka wewanje. Kichuna kichuna.
The things you doing got me going crazy. Now we pick a sims and you don't pick up. Playing shawty, let's link up. I'm a little when I could play like a hip hop. Then I'm sorry, believe that. You see, Quaco, Nili Pata, the love of my life. Nani, Nacho, Taka Semis, I want you tonight.
Si piggy bao, sina ubaya, nishamwa ganyanga. Kitanda wapi, Chicago doro, saka funakanga. Nasikia umehamia, mtawa saba. Kutoka pale tulipo kuwa tukikaa zamani. Wae wae mami. Vuta kiti tunge, kuna kipi baby. Na kushaka wewanje. Kichuna. Wanafiki utasikia, eti naoa tena. Binadamu akikujua, hakosi la kusema. Pambe, pambe, lawama kwa nyakanga. Pambe, pambe, ubundo wa nyakanga. Pambe, pambe, lawama.